Blog Talk Radio.
Turabaramukije inshuti muteze amatwi itahuka kugira Washington DC tubahikaze mu biganiro byacu by'umugoroba. Reka
mbonereho kubifuriza Noheli nziza no kubagira umwaka mushya muhire w'2023 iminsi isigaye imiti cyane iminsi 18 nkababwira rero leta twabanye kuri Ritahuka Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2023 uko twabaye dukorera hamwe ibyo mbifuriza gusohora umwaka kuri isezo nyine iminsi mikuru nk'uko nabibabwiye ni ukwirinda kuko agatsiko gaprofita mu bihe by'iminsi mikuru kakaba aribwo gakuramo abantu bavandimwe karica kandi muri iyi minsi urabona ko n'ibintu turi buganire gafite ibibazo bikomeye nabwo nimwirinde kuko aba bagabo bakagabica nyine baba barimo guhiga abantu hirya no hino mwirinde muri ibi bihe rero iminsi mikuru nigihatangira mbabwira hano cya cumi mugoroba rero kiraza kugira ibice bibiri nanone icya mbere turagaruka kuri ibi bya dinamico bamwe ubona ko ari nk'ikinamico Kagame uvuga ngo yatangiye gushyira mu buryo porosesi za Rwanda atanazenda nk'uko mu byibuka aba bakozi be ba FPR hariya muri Congo cyangwa RDF muribuka ko kuko bavuze bati twebe ntabwo tuzakorwa biriya bintu kanizyusi awiri ngoma tureba none ubu wakibaza ati babyifate habaye iki gituma noneho bakwemera gushyira intwaro hasi cyangwa gusubira inyuma kuko gahunda yo kujya muri byinyo niko porosesi ya Rwanda ivuga cyangwa twakwita federute de Rwanda ni ugushyira intwaro hasi bagasubira muri byinyo bakageza ruma bakabashyira mu bigo bya gisirikare bakababarura ubundi bakabuzima ubuzima busanzwe iyo toke umunyamategeko yatwambana mukunda cyane kandi reka mabwiriza ukuri niba ari umuntu tugomba gushima bya buri gihe ni Byakambanda bitewe n'umuhate we bitewe no gukunda abanyarwanda b'u Rwanda benshi rero mugahita mwandika muti kandariye ntazaza guhita avuga ati ndi ndashaka isaha imwe amasaha abiri mbabize bitewe n'ubutumwa mumwandikira kuri WhatsApp kuri Facebook yarayabyanditseho rero nk'uko twabiganiriyeho dusoza ikiduri ivuga ko uyu munsi saa tanu bari busubire inyuma bakava mu mujyi wa Kibumba cyangwa muri Kibumba biyafiki turaza kubyinjiramo mu buryo burambuye mugiye musoma mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa mureba ku nkoranyambaga ibintu byinshi byandikwa bivugwa ni uko babaza bati muvuye muri Kibumba ahandi muzava ryari bati twebwe tugaragaje bonne volonté yo gusubira inyuma na leta ya Kongo nigira iki kugira ngo itwereke yuko yiteguye kuganira natwe aka kagakino cyangwa ni teatre kaga arimo gukina ibyo byose turakubireba rero muri kino kiganiro cy'uyu mugoroba reka mbaye ikaze mwese rero muri gaze kugera hano mbere kuri gatore kovisi rwose ati wawu dati biyutifuru dushimire umuhati wacu wadukoreye kano kantu kabifuriza Noheli umwaka mushya muhire umuhati wacu rero tumushimiye aho ari tumushimire ku kazi keza akorera Rwanda National Congress dushimire Didi ati ni amacenga kagame kuko mu gisirikare iyo usubiye inyuma uko byaba bigize kose ubutsinzwe nanjye niko ndabivuze kagame bamukubise cya kintu udashobora kwizibukira muratanga ibitekerezo tuzi kubiba kuri uyu mugoroba umunsi nk'umunsi cyangwa hashize imyaka iye umujyi atewe bice yagiye gushaka imari kugeza itwara kugeza ubu akoze cyane umunsi ntatu ngo tubaritonze changer button ikaze muri kiganiro cy'ikiroba sosiyete w'imana hari igihe kirekire telefone ntabwo kinyanya tuzi uko byagenze twapfuye iki kandi umwaka urarangiye rwose tutangira gereza ariko ntabwo nyuma na mesaje zawe ezaza welcome mwese rero murakoze kuba natwe kuri mugoroba kumubaza gufungura imirongo nanone kugira ngo tujya ku bitekerezo mwagiye mubona ariko mbere reka duhera ngaha turebe twakurikiye kuri social media zimwe muri za imajinari
de matinée ce vendredi 23 décembre que les rebelles M23 et les forces de la communauté est-africaine se sont réunies à Kibumba. Une rencontre pour signer le retrait des rebelles du village. L'ambiance est calme, tout était minutieusement préparé. Kibumba, située près de la ville de Goma, était l'une des zones stratégiques conquises ces derniers mois par le M23.
Nous avons pris la décision de nous retirer de Kibumba pour donner chance à la paix pour appuyer les efforts du ministre et tenir Luanda le 23 par les chefs des États. Le fait de nous être en train de nous retirer, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, actuellement. Et le fait de nous battre, ça c'est vous. Si on continue à nous attaquer, croyez-vous que nous allons croiser le feu? Non. La réponse est non.
Une déclaration qui prouve que les rebelles restent sur leur garde et que la paix n'est pas encore totalement gagnée. Mais le retrait de Kibumba est un premier pas vers l'application du cessez-le-feu réclamé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est le mois dernier en Angola. Le village sera désormais sous la supervision du commandement des forces africaines, situé notamment des soldats kényans et ougandais.
Les armées de la RDC vont faire autre chose et nous ne pouvons pas amener n'importe qui ici. Bientôt, nous allons rendre compte. Pour l'instant, nous avançons. Nous appelons tous les déplacés qui ont fui ce village à rentrer. Maintenant que la force EAC est déployée ici, ils reviennent pour regagner leur village. Nous appelons les organisations humanitaires à venir en aide à la population.
La nouvelle est accueillie avec joie dans les camps déplacés de la région. Ils étaient nombreux à avoir quitté leur domicile pour échapper au conflit.
La nouvelle nous enchante, car notre souhait est de rentrer chez nous avant les fêtes de l'année. Même si on demande de rentrer demain, nous sommes prêts. Nous demandons seul au gouvernement d'y aller avant nous, afin que nous soyons rassurés.
Le départ du M23 de Kibumba intervient au lendemain de la fuite d'un rapport des Nations Unies accusant le Rwanda de fournir un soutien logistique aux rebelles. Des affirmations démentées par Kigali.
Nyabahe, mwebe, uko biba bimeze, mudiri tekereza byinshi cyane hano kuri kuri muri komande difuza ko bitambuka bitewe nuko bigaragaza uko mwakira ikiganiro mubona ibyo kuba bitangamo ibiganiro kugira ngo bidufashe ndagira ngo rero dutangire igice cya mbere ikiganiro cya Dr. Chasabanda ubwo ndazoka ikiganiro kirangiye none dutangire turebe mu bitekerezo murimo gutanga kandi mashini umwe turi kumwe kuri mugoroba uburyo ariko n'ikiganiro reka dutangire
tujya hehe mubujije ukuri simbizi none nta bushake rero bwo kuhindura
kongomani
muri kongo turwanira ubuzima bwacu turwanye neza abanyekongo bose turi muri kongo mukasaba kuva muri kongo kugira ariko ngira ngo ntabwo basaba kuva ku butaka bwa kongo basaba kuva mu birindiro bya gisirikare murimo none tuhavuye duca tujya hehe icyo ndi kubaza none rero murateganya gukora niba mudashaka kubirindiro mwafashe
Là, ce n'est pas envisageable. Il ne faut même pas y penser, messieurs. Nous ne pouvons pas abandonner nos positions pour aller au. Il
fallait aller au. Nous devons nous faire un peu de vie. Bafata ikibazo cya emebentuwa nk'abantu babateye kimwe ibindi ntazi kandi ntazi neza ko abana b'igihugu barwanira neza kuko twashyize umukono ku masezerano n'iyo leta kandi babizi neza kudusaba ko tuva aho turi rero duca tujya he niho rero utuma ibyo tuvuga ko ari byo ari umugwi w'abantu muri iki gihugu abantu b'amacakubiri bashaka ko haba abantu muri iki gihugu birukanwa ni ukuvuga bamburwa ubw'igihugu ngo ho muri ubu nyuma duce tujyahe naho ari ikibazo mwiteguye gukomeza imirwano n'ingabo za guverinoma ya kongo dukeneye ko haba ibiganiro twamye tubivuga dukeneye ibiganiro dushaka ibiganiro by'ukuri kandi twubahana turiteguye twashyize umukono ku masezerano mu 2013 twagumye turindiye turafite disipuline niyo baza kudutera hanyuma tukikokora atari ukuvuna abaduteye
muri kumwe na Thousand Ndayizeye nkaba nongeye kuramutsanizera ko muri amahoro cyane cyane ku bakuru bagitahuka mu karere k'ibiyaga bigari ku bari muri Goma ku bari muri Kibumba ku bari muri Rutshuru Masisi ku bari muri Kivu n'ahandi hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari mu kundi biganiro byacu kuri uyu mugoroba bamuvuga ati turashaka gutega amatwi twumva analyse zanyu kuri ibi bibazo by'umutekano mukeya Kagame na RDF bakomeje gutera abaturage ba Kongo bizanagira n'ingaruka ku Banyarwanda cyangwa bigira ingaruka ku Banyarwanda muri iki gihe kumwe na Dr. Chasabanda nongere nshimire ko abasha kuboneka kugira ngo atanirize turebera hamwe y'ingabo za Kagame zeye kuva Kibumba ari aramera ko zizava bose aho zafashe ariko ntambwe abantu bavuga ati ni ntambwe ya mbere igaragaza gutsindwa kwa Kagame no kwa Kibumba ahantu hakomeye cyane ati ahandi ararekura yari ese puresha yabiturutse kugira ngo noneho anemere kurekura hariya ibibazo byinshi by'ibibazo rero ni muri urwo rwego kuva Kambanda hari n'ibyo yanditse kuri Facebook benshi mwagiye muri musoma ibyo byose tukaza kubibandaho mu kino kiganiro cyacu kuva Kambanda yageze mu kiganiro cy'uyu munsi
murakoze kuba mwanyemereye kugaruka tukaganira ku bibazo bitandukanye ndabashimiye kandi ndatuza abari butunze abari kumva sasa hivi abazabiva nyuma n'abatangiye ibi bitekerezo nibwira ko turi bugire ikiganiro cyiza murakoze
murakoze cyane Dr. Kambanda tukugushimire kuko nyine abantu bandika ari benshi nyuma y'ikiganiro n'abacyumva wa mugani basaba komantere zitandukanye kandi nziza ibintu birimo birihuta Dr. Kambanda muri iki cyumweru twari twakomeje ubundi ku lifting y'ambago cyangwa notification kuri Kongo kugura intwaro kuri Kongo duhita tubona ibihugu bikomeye bigenda byongera biha u Rwanda gasopo tubona abasekretari d'etat w'umufaransa kazi Kinshasa ajya guhura na Tshisekedi agaragaza yuko ubufaransa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mbonye raporo y'impuguke za Loni ishinja ingabo z'u Rwanda na Kagame operasiyo muri Congo kurwana muri Congo ibintu byo byihuse muri iki cyumweru umuntu ntabitekereza ko byangira ya Noheli cyangwa mbere yuko uri mwaka urangira ku buryo byihuse diplomasi irimo guhinduka nk'uko wagiye ubitubwira ndagira ngo duhere ahangaha utubwire icyerekezo cya Kagame cyo kuvana ingabo muri Kibumba nubwo atemera ko ivanaho ariko ariko baravuga bati ni imfizi kuri diplomasi yafashe nk'uko twabanye tubivuga ijambo ni iryanyu udatambana
murakoze biriya harimo umuntu ku ruhande wa Kagame ruhande akabamo nebo ya diplomasi ante Kagame na Congo no ku Congo yashoboye kukomeka kumvisha ibihugu cyane cyane ibihugu bifasha Kagame kuri babiri ntaho bihagije bigomba kuvugwa public bikaba public kandi biba bintu bavuze Congo ifite icyo itanga abantu bose bayihanze amaso ibihugu byose bikomeye bihanze amaso Congo biri industrialized bishaka gusigara inyuma mu ipimwa riri ku mutungo kabe wa Congo kubera ko abo tekinoloji yegere ibihugu bizashobora kujya muri green energy neza kuko ibintu bya tekinoloji ubukire bugiye buva shiftinga bukajya mu bintu bya tekinoloji ibihugu bizashobora kuguma y'ibihangange n'abihugu nyine bizajya cyangwa bagira akamaro ku bindi muri direction ivuga uko emeze society economic development so Congo ifite advantage none Congo uko emeze ifite no ubushobozi bwo kwira za guha Kagame amafaranga akora biri bintu iwanjye ngiye kukata operasiyo nabo ndabikata tu abikupa bashobora no kutabivuga ariko bo babibona andukanya na kaga baruzinge byinshi reka tufate ubufaransa ko DRC ya kandi jo kuwa ke ya ibu ya Abafaransa DRC jo kuwa ya nababu ya njewe ne mkweza kutionda vamuri Francophone kyo njereza tuwe mkunukuli mwani mkadute ya mwono mkulia na hiyo mabu wa kwenye kuri ya Mr. Ufaransa yero kaje ya Kinshasa je preke ari no te ba makuru gendo birashoboka abyantangaza mu akiye hariya kubera ni gisebo gikomeye cyane Congo yivumbuye ku Faransa kubera ko nyine akayabegi yabe munyuze mu myanya yenoke na makuru aravuga gishaka kujya mu Amerika ko ari njyewe waje njyewe perezida polisi zanjye nafashe ngo nashyigikiye kari akantu nizo zatumye Congo indekura iyo presiyo ibihugu kandi uwo rwanda rwo rasiyo ikomereye kandi bigaragara ko Kagame ataramenya uko bimeze cyangwa arabizi ko byamunaniye kwadusinga kugira ngo ajyane n'igihe tugezeho. Biya yavuze ngo abatwana basize inyuma n'amateka, Kagame niwe mutwe wa mbere sasa yasize inyuma n'amateka. So bije okay amafaranga ibihugu bijya arimo ati turaguhaye amafaranga mezi n'izi byumvikane ko atiye amafaranga aya mafaranga ntabagenda i Kigali direct bajya baha miliyoni eshanu ntababa amafaranga yose cyane. No, lezi ebuku kwa shoro Rwanda chane kutu ya maze kufuga kubu ya Kagame ati toya nota mahali ya nota kola ebiyo baku uye kola baku uye ya Kenya ya hilo binarush na Rwanda tawo hakepisa kumali alikuweko nengu na hilo na Rwanda your process, your document, nayo bishoke ko yakorewe muri ibihugu bikomeye cyangwa ibihugu byabanze kuyireba iyo mugisha mbere yuko banayigiza Rwanda. Turabona ukuntu umufunzi Kagame ntabe coincidence yakonda akagaruka umwereke garagaza ukuntu afunze Kagame amako abashoboye bana muri iriya situation ntabishoboka. Aba bantu sasa baramu Kagame ati nta faranga na rimwe tuguhe shika okoze biriye biri faranga naza kanyeze yagiye atwa amafaranga zirahombye zihomba ahubwo zifashwe zikokwa na leta ikigega cya leta kigasa ntikiribide ubu sasa hivi IMF niyo ishinzwe ikonomi y'u Rwanda kuyirebera ikurikiza bya hafi kubera ko ikonomi y'u Rwanda ntishobora kwishyura amadeni yayo ntawe servisinga kwishyura principal servicing amadeni kwishyura za intere n'ibindi byose uba ntabwoye amafaranga any exchange amafaranga yo hanze y'agaciro uwanda umufuko wawe Olivier uba ntabwo ufite amafaranga ashobora kugura ibyo ashaka hanze. Ni ukuvuga ngo amaso bajya hanze ibi bihugu kandi nota kwari wapi kandi tugiye gukubita aksiyo Kagame kajya inyuma akagenda gukoresha kik yakoresheje muri 2012 bamushyiragaho embago agahuye ati kudohorera ebene kwe koko ko oli serious byo oli vuga na kabila nibo kuzaba amafaranga nabwapunye Kagame yoherejeyo abantu be kuvugana na kabila ngo basabe kabila amemere gura kampani na Kagame. Kagame yarafukamye yamutumyeho wali mpada w'u Rwanda UN nawe akajya gupfukama ku kabila ati nyaboneka tufashe tuvune nawe kutabazungu baduha amafaranga kabila ati okay ndabafasha ati ariko bikiyaho wanyuma tujyane Kampala bagiye Kampala bakivayo abazungu bose barekurarekura amwe mafaranga batamaze kubroka bahise bayareka bavuye ati mukomeze nayo no kuvugana kugira ngo murebe ukuntu muzarangiza ikibazo cyanyu. None wowe haga ashobora kuba yibwira ko modo yakoresheje kiriya gihe ishobora gukorana today ubu yanyuze nyuma aho kugira ngo ashyire mu bikorwa Rwanda na Nairobi sesa abishyire mu bikorwa uko babimubwiye we agiye gutangiza iyindi process ye unirato ati nje kuva Kibumba dore Kibumba ngihaye African Community ndagiye urabyumva ko tahuriye na Rwanda cyangwa na iyi process iyo ni process ya Kagame yatangiye umva ko ibyo bizatuma abazungu bahinduramo gakeya batangiye kumva bamudohore ariko akiri wabonye Germany yawo ati abo zaruku ebimbi meze nabi ku buryo u Rwanda rugombye muri ibi bintu avuye aracyavuga Kibumba uno mukino wa Kagame ubihuriye na Rwanda na Nairobi process. Kagame ari gutuma umukino ya Rwanda Nairobi tanahaba mubwira ngo uzakora press conference otange oduke no eya territory ya Congo tabitanga kuri East African Community. African Community yatabara Congo bakwiye kuvayo condition in name we ati njanyamba makuru Rwanda cyangwa Nairobi process ntabwo bayeze bakubwira ngo oduke bwavamo tuzahinduka oduke Man's land cyangwa buffer zone ezaba Kenya aminya ebihugu bya East Africa biyobora no na Rwanda ntawe bikiriyetiye state of zone ahubwo hajya Maroko ya n'abari abasirikare batumije fasha na Moscow ejo bundi mu UN Security Council onge uko Moscow izabimu turuvuga ngo Rwanda na Nairobi ntawo bihuye n'ibyo bari gukora hivi nibana bahaye na tariki zo kuvaho kandi bababwiye kuva hose bakajya binyo yisanzwe kantu gakomeye atatekerejeho cyangwa niba yakatekerejeho ntabwo yari afite uburyo bwa politiki bwo kubihindura kubera ko bose bamukeraga mu gihe bamujyana na Rwanda nayo na Rwanda ngira ngo baraze ukuntu bamusubije biriya bintu kwanza kuba bamujyana akariye ko ari we uhakariye Ventura ebibara mukubise nyine ariko na substantively biriya document n'ibintu umugozi baziriho Kagame sinzi niba ashobora kuvamo iya harimo ikintu cya mbere ko abasirikare bitwa ngo MVN bose kubera ko Kagame avuga ko hari abakongomani bose bazajya binyo bababarure akore ibabura barindwe na Congo Kenya Moscow no baba bibasiwe badafite bunda badafite bakati n'abasirikare bari mu process yo kwasabuza busanzwe nubwo bababarura umuntu wa mbere azasaba kuri risiti ni akenga namba one orihe atahari papa yitwa nde ovuki he liyari boom wakwiri wile ngoma orihe hari eh wowe wavukiye he papa wande wande okay kwanjise buhande anaka bose babantu bangwa kule wakole ya invent
Tuta komeza mwa kukumu njivuta interview ya President Neva Raha ya Jeune Afrique Kugati Kwa kumya abagize makumya na gata tu majiwa ya Nukumwa kuyo iyo invento litara kwa wangu wa menye Huse ya mwani wali hari ya Majizu kuna vande wa kutunguma kutunga he Changwa na wakanda wakanda
Neva as Kagame as neri ya kwa siyo Ndeza kurusha na provenci bali yabiyo kwa migomyo kwa babu ya adetana yewe kutanobu na abu tunamenya abaji ya ebu ventua kuberechi tuwateje tuwate kadukoli inventory niyo esabibu fashamu kubamenya neza nicho bateze esabima nicho chizame ni chateji kome ni chane chakabu eske kagami aza sabali ya bache ya kongomani abahe abatange kuri faredese na Afrika na nengo baje sabinyo baganda zaba uvijenza haza kumana neno naba kumana mazitaje abamachenga ba uri ya bango mapos hakukota na kwela kwa kukono wa inventory kandi ya kuzati na bakongoma azakula kandi umbali wa basiri poli hali ya ulazi ya makoko amasandai ya ahora kapata azababana he abakongomani gusa azashira mu hali ya changwa ta eske azafata basiri kare open abajani hali ya jivula tubu kandi Niko, bazaari kwa suri za mbuzi na mwanzi, wangu bazaari kwa kwa ya za ita, rogatori. Nziku zipereza, za kongo za kwa wapu pereza. Mbeyoko kwa suri za mbuzi na mwanzi. Ni vande agami, ata jana sabi, azaari wa ngiru, ngaba siri keji umbi ati mabugu santuwa, ite kandi, kagami, nana. Mbali ya bako la kababu gati tenitari chinene chane kani jume chane azafata abami jubi abajani hali mbukwe mbile azambu ya tibahaza ose mbukwe mbukwe ya kagami nimi korogo chini ya kabi jume chane mbukwe zose nimi kore sikari vyose mfite mbukwe mbye kubyambwa mugombye kubitanga kuri faredese isigani community na monoko mwe kagame na baba abasubira ba event biru akaba bevuga ngo bafite ibikoresho yise kazo wibinshi cyane na baba yarusha faredese ibikoresho Okay, hariko mjie kukula, mubizane. Sike, kagama za sebi kore shobji, abijani, abijani, baibaru, azaki, azaki, uteka. No, nebe nubi very funny. Nebe nubi tala chane, okunu mi, ofite institution, zibami waze kula, Sinira, biri ya binu, azivamu gute. Gata, abajama ino umusu wa kutubiyemo. Okutabe ila. Emo kituwa eko ziya habinshi wakutubiye ye, babama ze kufinyo wa saiti nesatumwa ebibike bitatu, yuwe usi ya kori emo hati. Ezo mwini bayi uye kufasha mwini justice kuza abanubako ya mungu tafira. M23 niyo bavuka barihe game satanga ba amuroke azatanga ba zindi ba makwe amashenga yarabuze leka nayo ndamwindu kejo mate ashora kwayare bazara kwa bantu ise no ne uba aba ari wa bazamu bazamu bazati nabo shaka kuduchi ebe wachinye kuri ya inde ori ya mu Rwanda
nda urankunda
eh ntabo dakore byankunda makenga muza number 1 ati 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 gutanga abarwa event bali he so since opo kagame tekereza sizi ne bintu mo ariko umukino wa kwa kibumba no mukino kagame atari na kimwe ari buvukiremo ko bizahinduka nka yo mibi na kabiri turi muri 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 balance of power system itandukanye turi no muri geopolitics itandukanye ntabwo kagame aza bizamufasha ibyo ari ibyo byose ari ku rubyo busa sasa yaguye kibumba koko mbonye hari ke bombonye tumba yabuye yo koko na musirikare ngo bose baje kandi no ku mucyo no kwa kaka nta bazi na tekinoloji rai ngo bavuye kibumba baka ngo barunze ku mpaka bari mu Rwanda ku mpaka wa Rwanda ni bo barunze kandi bavuye ko bajya sabi abafashe bose babaruze ku Rwanda rw'u Rwanda niwo bari kubaka neza neza hari umuntu wari uri kumbuye aya mafoto bose bari hariya ku mupaka niwo barunze kaga koko nowo arimo umusirikare ari ariko harimo ntabwo bikora no umusirikare kuri seri kubera ko wizito hariya ujye waruzi mpaka kandi neza kuba ari kugufata movement zose bari kuzifata no mpaka obajyana aho zajyana nayo barabifata none wese ubundi bamusaba ko bagiye kubamba kubajyana nini sanyo bazava mu Rwanda bajya kuri sabine so uwo mukipakaga ibyakinye 2012 ntabwo bishobora gukora today yanze nyuma amateka ariko ibyo byose kagame kongo yamukinya politiki eri ku rwego rwo hejuru cyane nkunda kumva abantu kandi imiryango yose mbere bivuze hano ntabwo nemera nyetso na kwita na simpiga ko kagame na kabila bakoraga we bari inshuti bakwiye gukora na ubwo ariko ngo bari inshuti bapangaga na ibi bintu ntabari byo kandi ni muri iki kibazo turi kubona sasa n'ibintu kura saibu. Sina hami yako bila ati. Iyo hivye nisa. Nukua kango lido. Yoku bila ya kubi sekame. Kubitisha mburu umbi. Njewe muri kipo. Sanya Amerika. Kwa kutawati. Kongo amini. Kabila. Halikumu. Uyo mugabo yari yashyize kuba perezida gusa kamusimbura niyo bantu babiri bakoze ibitangaza kunaniza kuleta yo Burundi bakubise Kagame zahari onda batanze kose bifaru ngo baba hae bifaru wese bakabacha taka mwingire au mushaka kupita Kagame bakaza kubi Kongo igahinduka kuburyo abarundi ebitepapanga kujya gukora mu Burundi abarundi babikyaga batarajya no mu Burundi babikiraga mu Kongo bakajya kuboneza amwishe abo baba baba kubita anegino yikomeza neko Kabila ntabwo yagiye mu Rwanda yagiye mu Rwanda yari kintu kiri interesting nanone Kabila akoze ibishoboka byose kugira ngo abone embago sanctions u Rwanda muri bibi na cumi na kabiri yarabikoze cyane ebiye rurasiyo eri hagati ya Kabila ya yomudamu wa Kabila na Tshisekedi not my sister, twin sister wa Kabila walabuna ukwari hafi cha na Tshisekedi sasa hivi mkuwanya Kagame ebi vinabo si coincident na vileva yore vye influence ya Kinyita pozisyo ya Kinyita wibazo vili Kongo Kinyita inshuti magara ya Kabila na wali kinsi kutu watu avuga hali omgabo wali mane kukome ni mje cha Kabila ba mje kwa hini mba kase ule mbago hilo mulikopi na nahano ulia uitwa Karevu hako uze njine aliko obosaibi hai chisasa aliko na chiseke kuyo Karevu niwe wa initiate ya Fransua yali aneza Kagame yaleza sanction za muriho yazi kute kugaruka kwa Tshisekedi akitikira ibintu byose bavuye bya Kagame wagirango ntabo byavuye kwa Karevu kandi we Karevu ni nshuti magara ya Kabila neba na Kabila Kagame negute oyo mwabo wa Kabila yaba ali gukora tekaniyo intense bali bafite sasa hivi bakomani habuvamo mu Karevu niho mugozi mu bya intelligence kandi ntabwo no kuvuga ngo bari bamushyize kuri red bari bamamu na arrest warrants stuff ebyo se byahise bikeka akaza gukorera Tshisekedi akazi oyo niwe mu alimano bakora basi Kagame zine yo kora ku gisirikare cya Kongo bazine aho Karere kuri Karere yari yakengeye aho yakoranaga nabo kurandura amavunja mu gisirikare cya Kongo Tshisekedi ntabwo yari kubikora operation nziza Kabila n'igisirikare bari abasirikare bamwe bakoreye bakoze kwa Kabila kandi onabye theoretically practically ke ntabwo yari kubaka igisirikare gishasha hadafite abantu ariko Kabila afite protein very different hari n'ikindi kintu nkutanga n'abantu bavuga ngo Kabila Kagame relationship yawe na Kagame bagombye kubyitonda mu manza Kagame yaza hane New York yaze Kabila ngo gukora money laundering ayikorana nande ayikorana ambassade ya Gasana. Sasa umuntu mukorana umurega rwa Kabila Kagame yabizanya ngo Kabila akorane rondaring na ambassade ya Gasana. Se omuntu mukorana obose obona kabira we ntawe yaze bimenyeza muri oro kubera bamureka kubitanga ku nshuti ibi bintu kagakira we yatanze kugirango ntawe byakozeho kami ko Kabila yari yakoze ibintu byinshi ariko yekekeke. So Kabila yarashyize yaze ko ok mwite papa wanjye nanjye mushobora kujya kandi njye kujya amahoro reka ndebe ku ruhande kuri bimwe kugira mutanyitana cyangwa ariko ntabwo turi inshuti ya Kagame aramukubita pe aramukubita neza neza kuko nanone hari abantu yorebye umukino yaje mu butegetsi ona hari Kabila Sade na Kenya biragaragara ko ari akinyo mukino wo kuzana Tshisekedi Kagame yari bose yashaka yashaka kugira kuri Tshisekedi ariko na Kabila yamunyuze nyina akazashuti bari abaseke bose akaba convincinga kandi Kabila yafaranga akaba pa mama y'amadolari kimushyigikire uyu mugabo nyina Kagame iye nama Kagame yatakaga ibya African Union kama yari arimo ngo kusabutanga ibintu byo muri Kongo byagezeho abantu bo muri seke ba bose cyarimwe banze muri iyo nama Museveni n'abakoreba ku ruhande Kenya ikareba ku ruhande Tanzania nayo ikareba ku ruhande Kagame akisa ahagaze ari wenyine Burundi nabo bukareba ku ruhande bose bakareba ku ruhande avuga ntabwo twajyamo twajyamo kujya ngo tuzitetinge Kagame kandi Kagame hari uyo kuri ya mwanzi wacu. So ebe bintu relationship ya Kabila aga nubwo Kabila nk'umuntu afite personality presidente ya Kabila ari timidi ni umuntu uri shy cyane ni umuntu ukorera ukuna usanga uno mwamuno taka kukoria mti ya maze na ajaga agara gara hajuru hali kutabuze ko hali omuswa utangu wada kutila haba kulitia hiko habikota achechete ya shoro ye kuchitagame kujizanumo sinamia kwa Kabila hali nyuma ya Tshisekedi mukupya tula Kagame haku twin sister wa Kabila yake nyuma ya Tshisekedi mukupya Kagame kuri kandi Kagame ali ya Kabila kandi nakwe nguizo kuri Kabila azinezuko Kagame yari mayo kwica papuri ibyo arabizi Kabila azeza bugana n'ibyo yamuhaye yo kugana nawe usabe mubaze azineza ko no agombe kuba very careful kubera Kagame murya. So omukino bakinye abakongomani bakinye Kagame noku babyekayemo byose kandi Kagame azavamo.
Urakoze cyane Professor Kambanda, ibisobanuro byawe byiza byinshi bikubiyemo ubuhanga na analyse zigera kure cyane. Urabisobanuye ariko ikibazo nyamukuru kigaruka uyu munsi ni abantu bibaza bati ibintu byihuse mu cyumweru kimwe bikurikiranye icyemezo cya Kagame kuvana abahungu be hari icyumba kandi abikomoje uti Kagame ntabwo arimo kubahiriza Federute de Rwanda na Nairobi ahubwo arimo gukorera Federute ye nk'uko uvuze uti abasore bashyize hafi ya borders y'u Rwanda niba akenera ko hari abo kwambutsa nanone mu Rwanda sarabaza kubabona ibitwereke icyo bitangaza kuri zabafashe bambuka kuko ndibaza nti ikiza gukurikiraho ni ikihe kuko niba anemeye no gukora afashe initiative yo kuva muri kibumba kandi arahava natabona arakubitwa ikabwana urabyumva yuko nk'ibyo nakubwiye Eva yavuze muri iriya interview Jeune Afrique yavuze ati ntabwo Kagame ubwayo iragukemura ibintu kemura aya makuru turifuza yuko iki kigo cyakemuka ingufu zidakoreshejwe kuri M23 na RDF na Kagame bo baravuga ngo bakoze bafashe initiative bakoze uruhare rwabo bategeze kuba ko Kongo nayo ku ruhare rwa FARDC nabo ngo bakora uruhare rwayo reka twibukiranye hano gato muri aya majwi yuko twakomeza kuganira
Rolinda ukuriye ingabo za Kenya ibyo yavuze nyuma y'umutwe wa M23 umeye kuva mu mujyi wa Kibumba ukabarira izo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Kibumba iri kilometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma nakanye n'umuvugizi wungirije wa M23 Julius Karemera mu Nyarugerero mbanza kumubaza impamvu yatumye ava Kibumba
no kwemera gushyira mu bikorwa
ubwo ni ukuvuga urava aho ngaho mu Kibumba ryari
ndagira ngo kugeza kuri uyu munota tuvugana twari tukiri mu mishyikirano n'ingabo za EAC ndetse no kugira ngo tubamurikire niho tugiye no kwicungira umutekano
izo ngabo za EAC ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba twavuga ko iziriya bohereje muri aka kwezo mu Kenya
cyane rwose
rero mu kano uburyo muherekanye ku gace
cyane
none murabasigira hehe abaha Kibumba gusa
amwe yahoro tuntambe yo kubiza bisaruka ubwo bitakurikira ko tuzagenda kubikana nabo twasigiye ikenewe ya Kibumba amakuru icyo twakoze ni nakarore kajya ni intangamugabo n'igiciro gikomeye cy'amakuru
uravuga ko kabarore ariko ako naga gatoya mubasigiye mufite igice kinini kuvugwa yuko mwasa kuvamo ibyo byo muzabikora cyari
bw'abanyamakuru niba nahari atuhatanze ku mahoro twatanze tudahaswe natwe icyo dusaba ahubwo ntibyemerwe ngo bazabishyire mu bikorwa
ibyemerwa mu mwaka ni ibiki
ni amahoro
amahoro murabona gute kuko leta ya Kinshasa yo irimo iravuga yuko mugomba kuva aho muri mahoro murabona ko muzayaga gute mutabanje ku muri
niba usabwa tugatanga ni igiki gituma nabyo wasabwa batanga ubone kandi se ni ibintu twe niba twemeye gutanga ibyo twasabwe bo ku kibazo cyangwa ibyo twasaba
ni ibiki musaba
twasaba amahoro irinde ubura bushoboranye bwo kwica umuntu azi ubwoko bwe mvuga nti niyo miryango mpuzamahanga ndetse n'abo bakuru b'ibihugu bafashije bakavuga ko ni musubire inyuma dusaba tukabyemera kuki badasaba guverinoma ya Kinshasa kureka kwica abantu bazi ubwoko bwabo kureka kubagirira nabi kureka kunyagira zabo bazite ibyo muturage gutunga w'igihugu ukamuva mu muhoro
ariko mu maraporo arimo arasohoka ibyo barabibarega ahubwo mwese
ko ibyo tuvuga ko bagaragarira ku social media zitandukanye h'ikintu muri ejo dukontorora abantu bagaragaza twitwite hari umutwariye
baravuga ko hari abo mwafashe ku ngufu hari abo mwishe hari abo mukize ku ngoyi ibyo byose barabibarega bafite ibimenyetso by'abantu barega ijana
y'abanyamakuru abantu barenga ijana ubwira abariho ubwira ibitsina zabo umugabo ni umugore
n'iki baravuga rwose umubare w'abagore umubare w'abana baragenda babavuga ibyo ngibyo ni leta Kinshasa yabishyize ahagaragara
bana munyamakuru leta Kinshasa arizi cyane ndetse kurusha iyo mazu yabo ntabwo yinjira iya mbere cyo kimenya gikomeye cyane ni uko leta ya Kinshasa ikora na byuye na FDLR ibyo sibireba karenge kanaceceka ni igice cyo kiri
ariyo irabihakana leta ya Kinshasa ahubwo impuguke z'umuryango w'abibumbye icyegeranyo zakoze cyasohotse mu gihe cyari cyagera kirimo kibaye yuko mwebwe ahubwo ufashwa n'u Rwanda bagatanga ibimenyetso bakavuga ko ari na intege zaje zifata amafoto ibyo byose bakabigaragaza
izo ndege zafashe foto zishusho ritandukanye kandi ziyo n'umunyarwanda ibyo bimenye byashyirika bw'u Rwanda bashingira kuki
bashingira ku byo babonye bambaye bagashingira no ku mafoto yabo kuvuga isura yabo
ifoto na Ghana reka n'umunyarwanda ko hari yamwe ndavuka bavuga ngo uyu ni umunyarwanda
kaniziyo sikarera munyarwanda rero
icyegeranyo rero ngo nta bitandukanye cyane rero kugoroka mu abiri atatu ashize bo twumvise ko cyashyikirijwe akanama k'umutekano kandi gatugira iki kabivuga ni ukuvuga yuko ibyo bimenyetso bivugwa ibyo byavugwaga ntago bari bagera ku rwego rwo kuvuga ngo babyerekanye barabitunze ngo niba n'umuntu anabisembure rwose rero biragoye kugira icyo umuntu abivuga ariko nk'uko twamye tubivuga nka guverinoma y'u Rwanda u Rwanda rufite ikigo cy'umutekano kubera imitwe imwe isanga muri Congo yifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda umutekano w'u Rwanda urindirwa u Rwanda no ku nkiko rwo nta Rwanda rukeneye emvelopa kugira ngo rurinde umutekano warwo kuko emvelopa idakeneye gufatwa n'u Rwanda kugira ngo irwanira iyo ibaza guverinoma yayo guverinoma ya Congo ibashe kubikora
muri cyegeranyo ku mapaje agera ku 47 kugeza kuri 56 barerekana ibikoresho by'isirikare bigaragara yuko ari ibya leta y'u Rwanda cyitso RDF ibi ngibi byo nabyo na n'ubu murabihakana
ariko ntekereza ko bakwiye kujya bitondeza kuko hari n'ikindi gihe niba nibuka neza hari bamwe mu muryango w'abibumbye batwitse uducupa bavuga ko hari ibihugu bikora intwaro za kirimbuzi nyuma tuzi uko bigiye kugenda kereza rero kuvuga ngo guverinoma yahaye inventura intwaro yahaye inventura informe yahaye intwaro cyangwa amasasu yahaye inventura ku rundi ruhande ukumva yuko buri gihe abantu bose bemera ngo ko igihugu gike haba mu butaka haba ibiri hejuru biri munsi y'ubutaka ko igihugu kinini gihana imipaka ibihugu bigira impamvu iyo mitwe iharwanira igomba kujya kugura intwaro mu Rwanda n'ubiki niba bavuga ko bafasha ahantu ba tekisi cyangwa se ngo gukura ubwo bukungu bafasha kujya kugura izo ntwaro kuki bumva ko bagomba guhabwa intwaro mu Rwanda mu yandi magambo murimo bavuga amafoto ntawe uzi aho yafatiwe ntawe uzi igihe yafatiwe ubwo ngubwo ibi byose nibimara gushyikirwa na leta y'u Rwanda iyo ibivugwaho ubwo ngubwo bizasuzumwa tugiye tubisubizaho ni ibimenyetso basize batanabihaye guverinoma y'u Rwanda ni naho nakuvuga ntibiragoye kugira icyo umuntu abivuga reka twize ko n'intambwe bazayitera bakanabishyikiriza leta y'u Rwanda noneho ikisobanura ikavuga ibi ni ibyacu cyo kwa gukora si ibyacu
bihakana ntimubyemera
ntabwo tubyemera ntabwo kuba tuvuga ngo tuzisuzuma nta kigaragara kivuga ko umuntu abisuzuma ibyo tuzagaragaza ibi ngibi biva ahangaha cyangwa byavuye ahangaha
Sakamba uramwumvise Canisius Munyarugero ndetse na Remukunda confidence bari bavugana bose yangiye urumva amajwi yabo ari hasi ntabwo ari ukubara bishungura mu itangazamakuru ahandi ho turi tuti hari ikintu gikomeye Kagame arimo kubona ko adashobora kongera guhura nacyo usibye iyi porota nyine wakomeje kuvugaho y'abafaransa yari nshyashya kuri barino y'abakozi mu mugongo ari nabyo wabonye ko batangiye bwa yanyitwa jenoside bavuga urufaransa rwaba rwarageze muri jenoside batangiye byandika bongera kujombura urutoki rw'abafaransa ko bari bamaze igihe nyine bahaye agahe abanyarwanda none kwinjira birabananiye bongeye gukora abajenosideri nanone narative kanisiyusi ya rugero agarukaho yo guhagarika ubwicanyi muri Congo bumva yuko bahawe agaciro ko bari bayipfushije twarabiganiye mu bindi biganiro nagira ngo bumve icyo umbwira ahangaha cyaba cyahindutse nyuma y'iyi mesaje barimo gutanga bumva ko motivasiyo baba bafite yo kwishongora bavuga ati ntabwo tuzahava turi abakongomani ni iwacu urumva byahinduye isura ndakakambana
ega byose ibyo ninibavuga ndakwiza ukuri ko aba bavugizi bombi ba Kagame umwe yitwa umuvugizi wa leta ya Kagame nta kintu na kimwe bajya bavugana na Kagame aranareba bakamunukira nta kintu na kimwe bazi kuyo Kagame oyo mtu alira mimi nabasa kwekya nawe akamubwira ati muri riyali murebe ibyo ibyo nibyo murebe n'ibyo abafaransa bambuye bafite bishinja ebe abanyarwanda bafite nibyo ariko tubigize dute Kagame ntabwo ameze gutyo nkaba abo n'abantu wavuga ngo babita kabaliya abantu kera mu gihe cy'ubwami abantu bari amagamusi akoze inshingano zo rubaka nyine
abagaragu b'umwami
oya hari kinyarwanda bafite technical term sasa abo n'abantu nk'abariya bakumva gusa mwanya akora inshingano z'urugo nabo babibona nabo babiyumvira mu binyamakuru ni abantu bavuga gusa ni abantu ni nacyo kibazo ni nayo mpamvu Kagame afitwa Kagame ntabwo afite peers abantu ba hafi bamuzi ashobora kuvugana nabo kuri ikurevo ngo bagire inama nabo bavuga bati icyo ni ikintu cyacu ni sisitemu yacu tubatse tuyibonamo reka dukuri dufate ibyemezo bizayikomeza uyu twatanga iyo sisitemu tubatse no kubuzuruza bacu basanze twubake igihugu tusige legasi yacu haba afite afite bamukuru wa leta sasa ejo bundi uyu mwezi wa eventi wa avuga gati sana inki nemwe dushobora kuvamo ni kubera ko Kagame bari bari mu Rwanda ababwiye umuhamya vuba ovuga ibintu nanza ceceka ni uko abantu abaho bagira so bavuga ibintu kubera ko wa muntu iriya kini yabo epfa Kagame ikabageraho akumaneko twabo tuba mwawo gati twababwiye ati muvuge n'ibyo ntabwo bazi n'ibiri kuge ntabwo bayizi nta kintu na kimwe bazi kubivuga uyu mukuru ari azi kiko kakarahara haba arakunze kubita umuntu nta kintu kimwe baramukanda akishyira mu bundi rye akavuga ati kandebe nebe iki cyafasha umuntu wite kubera ko arabizi ko nta muntu uzabe kubaza mutazimizaje mu batindaho nako ntacyabaze kireko umuntu ko RPF ikora twe bayizi ora ntacyo nacyo nawe arategeke bavuga ashobora kuba amutegeka directly cyangwa se hari umukipe cyangwa umudamu bamushyize babashyizeho babwira ibintu bakabwira ati ariko noneho hari impamvu ukwiye kuvuga tumeze gutya na gutya kwa kuvuga gutya na gutya ntabwo ari byiza birarakaza shefu vuga gutya na gutya no gukora iyo ariko umve neza ibyo uriyo mugabo avuga ngo twebwe ngo twagiranye imishyirano na East African Force ngo imishyirano ntabwo ishoboka East African Force ni abakozi b'abanyapolitiki babashyizeho umukozi w'umunyapolitiki bariya ni abasirikare ntabari umuryango w'imishyirano bo akazabo kureba ko abanyapolitiki bumvikanyeho bishyirwa mu bikorwa kandi barababwiye ngo muve hariya nta komisiyo n'imwe mugende sabinyo ukore uko twabategetse kubera impamvu y'amahoro cupid iyo uvuga ni bure hariya ntabwo muhatanze kubera impamvu zanyu ngo zose zo gushaka amahoro murategetwe ikibazo ni uko nayo mpamvu byaraga abana baziro gusa bagwa muri iyi ntambara ya kagame nibo babaza ntawe bazi icyo bari kurwanira umuntu ubazi abenshi ariko bakomeza sasa n'uyu muvugizi ngo turahatanze kubera inyungu zo guteka no ntaba ariko kagame yabwiye ingabo ze kuva hariya ati reka turebe uko niba abatungu bazandogora ibyanga byose nzaza nayo nta kundi kubera sasaivi ari kubona ingufu za gisirikare kongere ifite kagame yashyize kongo kugira ingufu za gisirikare zayo independently aranabona n'ibikoresho bifite sasaivi sinshaka kujya mu bikoresho kubera hari ibirambuye bafite hariya kagame niyanga kuva hariya dushobora kuzabona ibikoresho nka bya bindi bikoreshwa mu ntambara ya hariya kwa
sinshaka kubyinjiramo kuko ejo nawe ze numva twaraye tubinabikunzeho Julien Paku minisitiri Julien Paku foma gavana wa Nord-Kivu agaruka nyine kuri poezo strategi uko ugomba kwitegura yavuze ingingo eshatu zikomeye cyane bakomojeho ko kongo igomba kubaka igisirikare gikomeye k'u rwanda bagomba kurukomatanyiriza mu bintu bya peacekeepingi k'u rwanda bagomba kwishyira kuri ambasada notifikasheni ibintu yambwiye hano kuri iriyo jeri yaje abivuga nk'uko birondoye avuga iriya miliyari y'amadolari disponible ku babeye bashaka kugurisha imbunda kuri kongo ufite amafaranga menshi ubu noneho buri wese arayireba ati ntabwo ibyo wifuza kagame baramuha turi miliyoni 20 za european union kumva ko yabonye amafaranga ahagije mu gihe faca afite emiliyoni aravuga ko iri hariya yo kugura ibikoresho
gusa ngo urebe ibikoresho muri bubivuge njyewe ejo na kundi ndabizi iyo bafite sasa nta bimwe biracyari kuri oda singiye wikendi bigeraho ariko agakomeza ashokuza mutwika neza iriya kongo ntabe kiri kongo iriya mu gihe cya kabira no way
bikira he na yatashye cyangwa Kagame na Sinu Rwanda ubwo ibyanyuze byangiritse kuko ni mpamvu nari gusubira inyuma azi ko umuntu ugiye kuza afite akambana
nayo mpamvu erega na wabona Kagame ntaba ari umwana uwo mugozi bashyizemo kubajyana hariya sabinyu agatanga ibikorwa bya gisirikare hariya agatanga abasirikare bose kugira ngo yabavahe arabizi ko niyo mpamvu n'abazungu banamubwira ngo funga vizuri ukianza mchezo yako ya zamani kuijia paka nyumbani koko bazazana kumfate wawe ivyo nabyo namwingi mu gihe biya yavugaga bya nini biya yavugaga bya rusesabagina ngo kireka bagiye amerika igiye amerika ntabe ishobora kujya kukurwanya kaga wowe amerika murayizi ko ebigenza musitashoni yemeze kuriya obarakubwira kuva hehe na hehe kugira ngo bagukumbike neza ntacyo kuvuga bazazamura ayandi dosi ariko none mbere yo kujya no kuri ibi byasaga muri kazona bimwe kubona na mutesi
ya dakta ni nde kuvuga ngo batamuca kwa mutoto ndiye kuvugwa
ataria so kumuchapa kwa mutoto atia tena mihanda kulia kayaye ameshaanza kulia Ati oku zafatwa tukujane obulani. Ati alikuwa kugufasha. Kujibota kubitwa. Kujilangota jia kugulana. Tuguhaya agatia. Nura muhurundi. Kia muhurundi siya. Tulemoko vyao. Vyao 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 jina mkutia. Changa wangu ya tuwa. Kumu suwa wikata wajieyo gato ya mwje eventuli kutunga anyahano. Ati yao ya ati toka uwe. Nukwe zavijenza ka. So, options zose bali kuzifungula. Bali kuzifungula. Harike chenu chenu interesting. Nukwe bose kutuaje zetuga ngo. Harike Nao wa shaki nambara. Akarete fazi kari kafiti dynamics zako. Hariko kano unetia kabi. Take wikole shuvahari ya vuba na buangu. Kuwela vila chene vuba na buangu. Nao wa kute omanya ugu techeze nambara. Nambara njila diaja. So rafa na muli kongo bali kumuchila kukuta. Azeyo na ntara bigere mu Rwanda bazahakura batabaye ntambara narabivuze kandi bishobora kutaba mu gihe yakora ziriya za nini ya defense na mu Kagame oshobora kutaza mu Rwanda hariya ibivuta utabikoresheje uko ibintu bipanze saa hivi Kagame ashobora kuzasohoka oko chazira ya soo nebo kubali kumuka soo kemuli kongo kata asumenshi kabi zebio kongo pita jimu balabi waha vinsi balabi waha ya actually kana wali kubigo balabi waha none wona ajere mwanda baziti kongo Mwira si uhuri ya lafuse. Mwira njie. Mwuri juku jipite. Awa silamu batu warwana. kizavuga abantu bacyo ko uvuga ko fuderere kume nabi tangi kuri iyo zaburi ya Kenya mvugani hanti ko tuli kumva na bali ya nabo muza mujene mvugani muzahuri ya Kenya mukorere odima tuli kumva abandi mujene muhurire Kenya mvugani kacho ya ne wone bo byanze reba agahira nyura hano njya mu Burundi toya mu gihe turi kwita ibyawe hasi cyangwa reka tuguwe endege ojekata yawe ifite ibibazo bira mu nyuma
ni spasio kaga za kuzarangira gutyo nta kuntu ashobora ubusa reba ubona na neza waruzanye n'akajya ko kwataka abafaransa bamukinye abafaransa ni bo no kuzamukira kuzamushira ku ndege bamujyana kuri Qatar bamubanza ohamye noneho na yera mu cyomoro bamubwira ati kona ubu ntabori na umwisira wasigiye wanyu ubura ibyo bira byaha kapiri agasubira wanyu nuko kakarira kuzabiza kuzarangira muzamahanga bazashyaho tabe kataba muzago ariya gawo
ibyo so tuvuga ni byo jere faruko yavugaga gushyiraho tribunali yo gucira imanza aba bose bagize uruhare muri ibibazo izo proposition nkuko nabivuze yabishimangije kuri rimwe muri Congo
ege ibintu tuvuga hano ntabwo tuza kubivuga ngo kubera ko tuvuga hari hano bagiye kubuza kubera bagera ko ino bakora abantu baba bafite n'imyaka ya experience ntugire ngo ubuntu kuri radiyo uvuga isawe ibi ni ibintu biba bitubabaze kandi bamagize amahirwe turabimubwira mbere yuko biba kubona kandi se wibuka ko bavuze ziriya movement ziri mu karere ko ziganisha ku ntambara vuba ariko bavuga ati iyi ntambara Kagame azayigwamo izaba intambara y'akarere kose kandi Kagame azayigwamo y'abafaransa ifaransa yakinye Kagame uko nabivuze ubundi busubire mu kigali cyacu noneho umufaransa Kagame bamukinye ati no rubuga rwawe ntabwo dufite ibimenyetso ngo zarambiwe kuburanisha urubanza rwawe rushize abari ariko abafaransa baramukinye urwo rubanza rwarangiye bavuze ngo ibimenyetso bihari ntabwo bihagije kugira ngo uburanishwe sedire igihe cyose ibimenyetso bizaboneka uzabura uzafatwa ibimenyetso bakeneye ni ibihe n'uwo munsi sasa hivi tuvugana bashobora kuntelefona atamba ndangwino tuvuga ko ushobora kuba hari ibintu uzi kuri uru rubanza ngwino tube ibyo wose ntukamba ndangifasha indege ajya mu Bufaransa ngatanga ubuhamya ngabisinyira bakaba bati ooo ibimenyetso bishyushye ibintu bishaka nawe icyo cyangwa kondite yabyo n'umwe gusa ashobora kuba akavuga ibintu akavuga ati testimony yawe ni ikimenyetso gikomeye kaga bakamuhagurukana you know so kaga aba afite aba bamugira inama kandi nawe ubwe personality ye irayitera we yumva ko abantu bose akumfura we yumva ko isi niwe muntu gusa abandi utuntu bagira na feeling bafite reba ku bantu reba ukuntu njya mugarukaho reba ukuntu abantu bakoresha radiyo yari mvuga ngo ni ku radiyo yariyo ariyindi radiyo mvuga ngo karuhe twa ngo karuhe twa ngo yatuye Kagame kana kana kagaru ta yabure kika ha jira ko ni ta yabura kaga na ka kore sha na wannan biro era karu ne ta yaga na muramu ne uri anda ido ipo ka me akoye inda do no muryango ibyo ngira ngo ni histoire izu kika zambi na kwita nawe alakye ko bora nize manza zo de turi ano e ayi de kwari ku ibi no se kaza meni kutuma kugenda kuraba abagabo ibintu meze byose ni byakwe ariko nawe harabikora abari ko ari nshya kagame no nawe kagame yamukoze ko ariko wowe yo bayenda yo kagakori yenda yo brother in law ndairo nta tamukoreye orugaraguza ndairo agati kwa akumaririki abariwo agatarake ko yo bigeze akomeye ntabaza arara kurika ile tushoboka zibo nyira butamu kwibat umuryango wawe okuno mukuru ari muri zaye bamushyize icyaha cyare barabize ne biroko kupanga yakagame nyine yo gushyanywa mu gihe
uwo cyatse vuga ninde cyata kambanda
mukuru wa utama uri abamubiri cyumva wana uvuze rante nawe ya wundi kandi mukuru we kandi brave ari mu project leba mamawe nawe bamuye nyamujya mu ishuri yapuye nawe yapanya agashinda umugabo damu yaje kwita salamu ni ni koko komita kombu ye nakira ibizo mukasa mabonye ko amashuri ni afite agaciro yaje kuri mwambura yaje kumpinga difficult we akagenda kwitangiza ishuri rya Green Hills akabura riri ya mama wa shuta leo bi akore none hiba da yoro tatina wanyira mutama familia yara ifurinze nayo kubonye mwawe aragukirika kagame arakumali eko ashora kukubera kinya no gushakazi mu gifite ingufu mu ishuri agafaranga ko kwezi azagaragaza ko akwishimiye ariko ni kwigera hahandi rukomeye bana ko ugiye ntabo azakwagarara ko azayitugatira no mu wawe ano nawe ni kamwa kayombo of course umugore wa Kayonga amuhaye akazi kujya muri African Parliament wena na Kayonga nawe bazamugarura bamwaka ariko reba ukuntu bagaraguje agati we Kayonga bakubyanye kuva kuri jeno bijyanye kuve basamo ubushinwa nawo kagira mu bushinwa nene fase kutari kubushengu baku kora ora foro tanga ora foro bwe ore bana no benshi te bose babagara gatsi kasa wo obona aba nabo basumariki deba hari amugambaje mugambaji koko mugambaji nawe wa mugara gushaka shutike karera
usinzwe inkera kubara
uriya wa the foreign minister wa education karemera amugara gushaka uyo mugambaji asiyo relations kuye na na kayumba nyamwasa nayo irazu amukagajagati obahora abo ngo bari muri groupe zaba z'abanyamwasa aze umuntu hasi nk'intama egiye bagwa imyaka inga azakwimurawo ino kaza areba abantu akibwira ko umuntu gusa okwisi abandi ko batagira feeling batanga nk'uko batagira feeling ko batagira no gutekereza ibintu nibyo bikwisi mu kaga hasi kandi azabona true color z'abantu basa sahibi munze kuvuga kaga na muganga yarabivuze ngo ntabashobora kugira intambara mu Rwanda kubera ko bamena ibinini ubu se bakoze ku mupaka bakazikira n'ibikoresho byabo n'igisigare bafite bakakwambura nawe amafaranga yose ufite wenda bakagushyiraho n'embago uzaba ugifite udufaranga ujugunyiza abantu ngo bashyire mu hasi bazagusimbukana nyabo bazaguhinduka bimere nka biriya bya mini umuntu wa mini we ubwe yari abiyandikiye igitabo cye ati nta kintu cyababaje papa nabona kari yari yize yari azi akonturaza na kurinda rimwe yanabakubita gishi abateremige embyeri bakajya bagakama imbere ye ntabwo yageze yibwira ariyo munsi n'umwe azawita mu basirikare gukora ibintu bamubwira ati genda ubwira abana bawe wabyaye bajye kurwana umunsi papa wanjye yarize atubwira ngo ibyanjye byarangiye abuya ngo bagere gufungura bageze Masaka abatanzania bamaze kuza Masaka noneho yatangiye kuvuga nk'umuntu yavugaga yeta ya yewe na yewe uriya nyereza kurongora leko asa nk'abagore ibintu bimeze ariko maze kugera Masaka yabuye bari abajenerali ngo bagende bafungure inzira bagende bakate kane abatanzania muri Masaka abasirikare baramubwiye ngo ahubu wowe fata izi bimodoka byose ubwo ufite imbunda n'abana bawe mugende mwirukane Tanzania hari ntabwo tugiye gutsinda intambara tuguye kuva kepfo idafite sense niwe yayifata helikopta akava Kampala akajya Jinja Jinja ngira ngo yagiye soro cyangwa amakuru gutyo nuko yagiye na Kagame nawe bisabira kugendekera gutyo ashobora kuzeya Kagame yari personaje ya Kagame nabo yibura n'abantu batinya bagira abanyabwoba so Kagame afata abantu nk'aho batari abantu ari ibikoresho nk'aho ari ibintu we yumva ko niwe gusa ufite feelings za buntu niwe gusa utekereza nk'abantu abandi bose ni zawe icyo ni ikibazo gikomeye kama afite kandi bishobora kutazatsinda bazabwira n'abasirikare bavuga bande bate bashobora kuzamukana bakamuba mu kati ya muri kora fide n'uriyana bacu mu Rwanda bene bacu tugiye kubana nabo ngo uvugane nibo turangize iyi ntambara ibintu mahoro mbona Kagame ashobora kuzamurangira
sur le territoire congolais, mais aussi porter un soutien logistique aux rebelles du M23. C'est fait constaté entre novembre 2021 et octobre 2022. Parcourant le rapport, on voit que les experts affirment que l'armée rwandaise a fourni des armes, des munitions et uniforme. Et pour étayer ces conclusions, les experts mettent en évidence des photos, des vidéos de combattants du M23 portant des gilets de balles et de l'équipement militaire neuf, des images de drones, entretenant la situation et de nouvelles recrues au point contrôlé par le M23 en frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est là une des nouveautés de ce rapport. Kampala est aussi pointé du doigt des accusations menties par l'Ouganda sur qu'il n'y a pas de combattants connus du M23 sur son territoire. A signaler enfin que le rapport parle aussi du fait que dans la province de Lituanie, certains membres des forces armées de la République démocratique du Congo collaborent avec des groupes armés pour bénéficier des retombées de mines d'or contrôlées par ces groupes.
Le M23 qui annonce ce matin se retire de Kibumba, l'une de ses positions au de la capitale provinciale du Nord Kivu. Dans un communiqué, le mouvement rebelle dit accepter de céder ses positions de Kibumba à la force régionale de la communauté est-africaine. Selon le porte-parole de cette force et responsable de la société civile locale, les rebelles ont effectivement commencé à quitter des localités du groupement de Kibumba. Ils sont en train de se replier vers d'autres localités à la sortie du territoire de Nyiragongo qu'ils occupent depuis plusieurs mois.
None atakamba ndasukira no uko bitekerezaga ngaho mu bintu bikomeye ari ku restingini yambarwa ya notification kabazo bashaka kurindwa bakeneye ngo barwane na hadi wabo ari we Kagame hari ikibazo cya kabiri cyo gusabira sanction u Rwanda birimo gukorwa n'ibihugu kandi bahaga mega sopo icya gatatu iyi raporo barimo kuvuga itarajya agaragara ku inyamakuru mpuzamahanga byamaze kubona wowe uzi kaga ubona ko muri bitatu icyateye ubwoba kwikubitira cyangwa cyatuma avuga ati ishyamba ntabwo kiri ryeru muri ibi bitatu ubona ari hehe
byose uko ari bitatu byamuteye ubwoba ubwoba buri physical, military, no worry, psychological. Kwa wana kata ya yese hano, amaze kumara, mbele yoko yeru kanga, avu ye mwini foto, ye vanyi mwini foto, ye vumbu ye kuto, kujina kufati foto, yari ya jira jose kaba, ngo avu kani na Biden. Bie wala ngo Biden, awule na nawe, muna amana sekedi. Even how we show that. Kwa neba haliti mshaka wefu ziko chikome kukukara na perezi. Kwa watu baye dene. Kukire kituwe kutuwecha singe kwewe niva mwavona o audience na bring private. Haga nabi ya kawira kafuga ati brinki kwa yangu wisi aze mruwa mameje moka ala kabiliti Kagame akivumbula kwe foto akakona ni na mkuro mshutiwe mwini bukesi ajeze yata makuro nawe yala mwepi makuro yana zeko ba uwe hivyo nifite eza na pindi Kagame yasaga kuba wura na mkromo ekata. Wanabona, yari ama kufuga elia spiri yobuswa, avuga ta, no mwami wabu. Elia spiri yano tuzango, tuzai kutosa mtae. Omunuomu kezi damuzima, ata jene kurata, ikugu nga katakuri ya, kono uwa basho kambu ya tuzakufasa, kibini ya vuzi ya kawuda kukata kumami kata alie chigesini ni modu kuwanya corruption na yuti yose aliko nebi ni umu kika mchano wami wakata umu ucheye ni wabu onyuri ya mwa Eastern wa European Union zipi wabu none uo bikaza mwini ya corruption kita kukumaguza aba registrators of European Union. So, kaga yari ya panziko ake mbuzi hali ya bila anze mbuzi odianze
na Biden ka Biden aisemo gura na Tshisekedi ari wenyu urabona saga uya haga ngo ajane na Tshisekedi kwa Biden ngo baganire kibazo cha Kongo urabona byari kumufasha psychologically none wageze mu Faransa kata akronawe yo mupira birarangiye akwepye nawe agiye kiyeye makro yatumije umusaza wa Congo Brazzaville Swasange yatumiye na ibyo bavuganye nabyo nibanga ikomeye na makro kandi ndakeka ko bitanye isano no kwandura Kagame uriyo musaza na makro ariko bifitemo spesi ya siko bishobora kuba no kurandura Kagame ariko tuzabibona biri imbere so kandi aba bantu so eshaka kwerekana ibibazo bitatu byakubise kara mu buryo butanduka psychologically urabona ko hari asi cyangwa uriya muri Zimbabwe yari yaramwifatiye ninge wovugana na abazungu barakunda hari n'abayobozi bafata ya basi ora ukuntu Kagame yakwise yahondaguye yatiboba cyekwe Kagame yamte yoba bihin ba ze kwera ona byasa bavuga ngo cyekwe na karege bo barahura bana lebyo mupira bahamwe abiyumvise yabuye kisekabuye kwete yamutumwo omuntu ngatende amuwite wowe mbere yuko hagiye umuntu wopfa muri ibi bikora wowe zagutaba wegisa Kagame yateye kisekedi amini ubu yakubwa zitaba azamuhaba hapana mu bigambo ngo binyuze minyamakuru yamutumwo omuntu directly muzabaze na makuza makuza ya uriyari ni yagize no kuba inama nawe na Kikwete Kikwete wangu ya umugabo wa wanyu ibintu yatumyeho byatuze kuki yagiye atera abakuba yabaye bategeka kuba nuko yagiraga abagariza ko uwewe mwana wa mbere mu bazungu none ibi bintu bamukoreye hano cyangwa basigaye bamukora kubera yari afite abayobozi bamwe mbo muri Afurika yefatiye banamutinya bwira ko umuntu wa mbere abazungu bashyize woza bavuga mu zungu ariko yavuye hano bamwaje ubusa bararareba ko none abazungu bamuhindutse agama akavuga ati oh iyo abantu bantinya none bantinya bashingiye ku ariko no Kagame ni umusirikare kandi wowe yahuye ikintu cyo kwemera Tshisekedi kubona imbunda ze muri iriya reporting support yabo ibihugu byose kuri iki kibazo icyo kintu victory itabaho muri diplomasi abo bose bafungura bo bashyira akaboko hejuru bashyigikiye nini kandi igihugu gifite mu nyungu bazi bari kurwana nacyo so international staff or military kandi yari amaze igihe arwana na Congo n'ubwo bagiyemo ku ruhande bakavanga abakongomani n'abarwana ariko Kagame yari amaze kubona ko abakongomani bari kumumarira abantu bari kumumarira abasore abakongomani ko ntabari cya gisirikare narinzi gisirikare nanakengeye noneho kumbe barakomeye bakakira abana banjye kurya noneho umuha imbunda kumufunguye ku mbunda kandi ntabari gusa ntabyo kugura gusa hari n'ibihugu bishaka kumuha imbunda sasa hivi yangura kumuha impano kandi Kagame abona abanyamerika bagombye kumuha imbunda Faransa bamuha imbunda Kagame bize afite kugura imbunda kandi n'isoko bishobora kumugora kubona aho agura imbunda néo. Ah ouais, voilà, on a ikindi mu buryo butandukanye nka psychological, social, military no corona.
Icyo kimuntu asoreje ukeka ko ibyemezo bari kumusabira gufatirwa Amerika abongeza wenda ntabwo twavuga cyane abadage sirtu wabikozeho kandi wanabonye ko bongeye kwibutsa tukavuga ndetse n'ibihugu biba biri kwaha ibihugu bikomeye cyane igaruka bivuga bikwiye gukorwa. Kagame asanzwe akorana n'abafaransa muri Mozambique, no mu minsi yashize tubonaga bavuga ko ajya mu bihugu bya Sahel muri Zambia n'ahandi hose, ubona yuko ari we usigaye arwana intambara z'aba bazungu. Abafaransa bafatiye mbere noneho bagafata umurongo utandukanye n'uwa Kagame. Urabona Kagame ari bwitwara ate ku Faransa adakambana?
Reka tutayibi bamushyize ahantu nayo bakoze sinzi arirwa numva nigiye kuri uwo muntu kikamurundanya hariyo kuntu bamurundanyije sasa bitaga bakaba barabanza kumugera Abafaransa bakamushyize hamwe noneho mu kiganza cyabo uburyo adafite aho aba asohera sasa hivi nk'iyo bivuga byenga ni gusa ariko bapisikipingi muri rusange barakubwiye ejo bundi ati Congo imaze kugaragaza ko efe tureningi ehari nziza abasirikare bayo, imaze kugaragaza ingamba n'ubushobozi bwo kontoringa igisirikare ibikoresho byabo sediri kwa ku ruhande barakubwira kaga kikora bizi nakora ibyo ugiye gukora bagoza bivuga wevuge ko ejo bundi 21 yango ya 20 this month sena yahamini congress yahano yavuze batora bize amafaranga bize baravuga ati ntashobora gutora nta faranga nayo tugiye kwemeza awo wanda buzi benefiting amayo mafaranga nubwo ntabwo dushobora kwemeza bize y'amafaranga amafaranga umushinga wa bize y'amafaranga tuzakoresha hose hako u Rwanda ruza benefiting ntabwo dushobora kubatora. Bakabona Blinken ati wowe tuguhaye iminsi yongere bamuhaye nyuma y'iminsi mingine actual ozakano tubwire kukunu Kagame atoteza abamuhunze ukuntu Kagame afunga abantu ubusa Kagame afunga nabi abantu ukuntu Kagame atemera political space emeze gutyo byose iminsi 43 bamuhaye no nta kintu na kimwe kitwe faranga rya Amerika rizasohoka mu gihe cyose u Rwanda rugiye kubifitingamo. Nuvuga ngo embago batangiye sanctions economic zatangiye urabyumva no muri peacekeeping tushobora kuzakuvana gusa sahiga abafaransa bafite option muri peacekeeping bashobora kumusimbuza kongomani bagafatanya n'abarundi bagafatanya n'abanyakenya niba fosi yaje kuyikubitira muri Congo bakamwishyira abasirikare yaje kuriya peacekeeping kaga ntabwo kiri safe n'abafaransa bari kuvugana nawe ntabwo bamwinjira aho baramubwira ati no kora gusimbuza ubusasa amafaranga bashize muri seki kwa kisekeri n'ubushake ba polisi kwa kisekeri wabona no gukora n'ibi bihugu kugira ngo ubusekeri bamusaba abasirikare ibihumbi 5 by'abasirikare bamaze kwikiza kaga ibihumbi 5 by'abasirikare abirezinga icyo gihe ako kanya imbunda bakeneye iyo bagiye muri misiyo yazigura yo rimwe n'abakeneye kugenda kufata amadeni barabona ko abafaransa sasayibye aho bakiri mu guni mu gihe bari kuvugana na Kagame no ntabo bamugiga baramutegeka Kagame ntabwo yageze aya bariye situation ngira n'ubwa mbere bibayemo murakoze
ni ibihugu binatunguranye nk'igihugu cy'Ububiligi nayo yongereye ku rutonde ukunda n'u Rwanda ibyo ni ibintu abantu batumvaga mu Budage twari twanakoze mu biganiro bisize polisi y'Ubufaransa yo Kagame yaramutunguye ntabwo yari azi ko bakora kuriya cyane cyane uri umudamu wo muri Cooperation de Développement afite na mushiki wabo ikintu cyose byavugiye ari bikomeye cyane Amerika yo rimaze igihe kirekire ibivuga polisi y'Ububiligi wayakiriye ute
ariko Ububiligi wabo we ko yagiye urabona cyane umudamu wa Biden yagiye mu Bukavu umwami wabo nabo yagiye mu Rwanda muri Congo icyo gihe at the same time iyo umwami wabo yagiye muri Congo niyo bari gusubiramo to umwami wabo yararukiye deja we ayo mambo ari cyo mu Rwanda kandi u Rwanda ruyiye francophone I mean se fura geno wawo ni muno mu francophone yari kwanyura ariko yarivuze umwami wa Ababiligi yarabye yisitekinze kategorikane nawe so igitangaza cyari kimwe kivuza ati aga nabo nashaka ariko kandi n'umwuka n'ubushetani buri muri kaga na shetani kaga yagiye gutiza ibintu kuri Congo kubera iki iyo yemera akagira biriya bari bamuhaye isheke yari yamuhaye byari bihagije mbese umururu wa Kagame yashakaga njyewe nta bana byanunguye b'Ababiligi basubiyemo umwanya wabo bavugiye muri Congo ku mugaragaro akanabwira sekeri ati nkuriye nyuma akanamufata ku shoulders kuki mu Kinyarwanda ute mu Kinyarwanda nyuma yawe bose Ababiligi yavuga kinini kana European Union yamaze kubivuga so nta cyangara cyawe cy'Ababiligi Kagame iyo situasiyo atayibonye mbere yo kwiba akarekwesha ngo nango tutajyayo ngo tuzaye ngo matajyayo tubisabye ngo cyangwa tutabisabye bari bitwemeye cyangwa tutabyemerewe kaka ntaba ari wowe
nta guteka ko aragifite cyumva yuko agifite niyo sapoti y'Ubufaransa kuko igihe Kaga yitamba buri gihe abazinda ko afite ibihugu bakinga kuko bizakomeza kwiya ariko rero nibwa batangiye kubibona ubwo batangiye kwandika nyine ko abafaransa banywanye n'abajenosideri bavuga ko nyine n'ibirimo kuri Congo bashyigikiye abajenosideri gahunda ari ukumara abantu b'abatutsi biragarutse na dosiye iraza kubyuka nayo baraza kuyigarukaho umufaransa rero ntabwo ari umuntu ugira icyizere igihe kirekire bumvaga yuko bakunze gusenga dire n'ubufaransa batangira kumva yuko bakunga urutoki
nabyo yeshe kandi warabivuze hano ntabwo ari cyane warabivuze na hitware uko mbyumva iyo mvano ndiyo mukino w'abafaransa na Kagame kugeza kuri muri iyo diyo ya Mozambique ntabwo yatubiye no bakina kaga ati ariko mu by'ukuri barabizi kandi ne kigera bazazewe strike icyo nicyo urabona na bana mfashe neza bakanabagategeza bari bavuze bakategereza akajya mu kintu cy'ubwicanyi muri Congo hariya muri Kivu muri Rutshuru ubwo bwicanyi babarega ho Ubufaransa ati none ngo icyo ni gihe tugubye uko bitaneho so ya Abafaransa bari babizi barabizi aga ni urwebeshye ku Bafaransa Abafaransa nabo bebeshye kuri aga no bo iyo bakora ryari ni gahunda zabo bazi neza karatuye ukakabirisha ko gafurika ko gakomeye ni bari abana bo muri esitudiyo bavuze Kagame ni injangwe yona no nta kindi gisobanuro cyo gusa
none se ndakakanda kuko abenshi bagiye batubwira cyangwa turimo kubisoma kuri raporo nyine y'umukezaro ni nk'uko bayivuga
nta cyanjye ndimo kubonamo ahubwo igitangaje nuko izo za site image izo za video uvuga za iyo video kaze muri iyo raporo ni ibintu twamye tuvuga na birabye jone bavuga Kagame afite gahunda yo kujya gukora gutemagura abatutsi hariya akavuga ko abahutu arimo kubikora iyo migambi tuba tugize twajya kwidenonsa hano ku maradiyo ntabwo njye ngarukaho nka nibaza nti ibingibi si aba bazungu bakora amaraporo bamara umwaka bakurikirana babizi bigafata igihe kira kugira ngo babidenonse Charles Kambanda
yo igiye muri diplomasi harimo ikintu cyitwa inyungu na positioning ukuntu biba bigenda bihinduka amaso inyuma hari igihe wafataga kutanga kuvuga tudere izina gusa bakahaguruka bose ni kubeki ni politiki mpuzamahanga nawe yageze aho bari bageze icyo gihe Kagame yashaka kuvuga FDR bakahaguruka FDR yari izina ry'icyago yari izina ry'icyago nta kintu FDR yakoraga kubamo ngo abazubakire bakeke ariko na ejo bundi yarenze ngo FDR ko tuyivuga nayo nta kintu bavuga hehe bakwigishe bazashyiraho ubusanga bazasanga abashiko bazashyiramo kabiri nta muntu wo muri FDR bazavamo so ibintu byose imihindagurikire ya politiki muganga ariko nanone iyo Kagame yabigizemo uruhare nawe mu guhindura iyo politiki ni bya bindi yavuze ubambambe isi ntakura kubera isi ntabwo byoroshye kuyibamba iyo ugize amahirwe ukayibamba mugenzi ibamba igahoro gushimira imana ariko iyo uyibakinda none ukakurura ni Kagame yakoze yageze ahantu kubera kiriya kintu cya genocide yari yariho akigaragaza ku isi akajya mu bintu bisikipinga aba umusirimu byose kaga yabeshye ngo bitahoraho akagenda yishyira hejuru ku muntu wese bikanajya aho ashaka gutegeka ibihugu bikomeye bikanajya nawe ashaka gusimbura world order ukamubona NCCA azanye muri Zadir ari gukora ibye no ahindutse NCCA ukabona ashaka guhindura UN agashaka guhindura ibintu byose akabambwira aturiya rafiki yangu turiya genda gahoro Kagame yoye agitera hejuru kwa kundi atera hejuru nyarwanda yasasa sinayo kubizina kuri politiki ku mpuzamahanga agatukanya Amerika bwati ko ari igihe gihe bageze mu sasa yivi utareje ngo namumvise uvuga ngo ngo yo bakwanze ngo bashaka kukuvanaho ngo bakuteza za organization zose za burenganzira ngo bakuteza United Nations Security Council ngo uko babikora uvuga ngo na Rutalema arabiko ya kandi iyo cyageze bataba neza bazagenda nabi ubu sasa hivi kishobora gufasha Kagame kunegosia na Nyarwanda baranya batamujyanye ku kiko nukuvuga ngo sasa hivi niyo time ikintu gishobora kumufata kaga ni ukwemeranya n'abanyarwanda abanyarwanda bo noneho bakumvikana ku kuntu igihugu cyabo kizayoborwa na Kagame harimo nk'umuturage cyangwa akaba bakanazi ukuntu bamuprotesta ntabikora hazaba nk'abaziteyira
Dr. Kambanda ugize neza rwose kuko ingingo ndende kandi nini abantu bari bene kumvaho mu mesheje nyine bagambaga ati ntabwo tuzasubira muri sabyiyo ntabwo tuzajya kuba muri biriya birunga muri aya mashyamba ntabwo inyamaswa bawiriguma bakishora munyarugero bakishongora bati ntabwo turi inyamaswa ahubwo ntibaze bahashe FDL n'ibindi byose ibi tuzakomeza kubikurikira muri iminsi turebe uko bigenda bitera imbere kuko kivuga niba bamaze kuyiva nk'uko byemezwa na East African Community irimo kubivuga ati kibumbiri muri kontore ya y'iriya brigade n'ahandi n'ahandi baraza kuva none turi hamwe uriya mukino wa kagari niba koko uzabasha kuwusohoramo nagira ngo mubaze hano ku kato cyane ubonye yuko ngo ubwongereza burimo gusuraringa kubona kompanyi y'indege yazatwara bariya bimutse baganiragaho ubushize baramutse babatwaye mu rwanda indege zose barimo kontakitinga zose zimuranga nta ndege nimwe ishaka kujya muri dire nabo ni ibintu wabona mu itangazamakuru ko ubwongereza burimo guhura n'ikibazo na kampanyi z'indege arimo kugerageza kwiyegereza ku buryo bakongera gusura dire yo gutwara aba bantu ibi bivuze ko ari ikibazo gikomeye cyane na kampanyi z'indege zidashaka we mvuve nk'uko mbere bari babikoze cyangwa kampanyi
ego kwanza umwe urubanza ukuntu barugiye nta bashobora kugira ngo ariko ahubwo baze kuki abanyapolitiki bashaka no kongera kugirana amasezerano n'indege kandi batazi n'igihe cyangwa n'abantu bazajyana ni mbi bavuye muri kigali bafite bagombye kubaho na kubabwira nk'uko bamayanga conservative batajya no mu misiri y'urubanza ko bakubise we ikindi kintu cy'indege turi gushisha n'indege zizabajyana murashakisha indege zabajyana kandi mutaramenya abazagenda na cyari bo mu Bwongereza ho bafite ibi cyabo babaracyaba conservative buriya nagize amahirwe yo kujya muri politiki y'abashaka yano nayikoze kuwe kwishyura cyane mu gihe cya igihe cya Trump nta umurika nagize nabibayemo cyane kurwego rwo hejuru cyane kurenze inzego zose kandi natwe twari kumwe abasaba nzi ko abakonservative mubangira nzi neza ko mubangira abakonservative banyu wewe biriya by'abana ngo kubajyana abantu ngo bajyanaga muri za kigezi biga hano muri amerika za texas ngira bakajyana y'amakamera yose bakubajyanye muri ariko mu by'ukuri byarabeshyaga amakamera yose akaba Trump yashyizemo abakonservative abantu na imfasi baba bafite barakora cyane nta mwanya bafite ntabwo bazi ko bagiye ibintu byubashywa na Obama Trump akabona abanyamakuru ari kugenda mureba wundi mbashimba kumufungira bameze nk'inyoni buri umwe afite kigeri abantu wapi babikoraga kugira ngo abakonservative bazamuke bavuga ati igihugu cyacu amerika first abakurikirane bari kujya mu matora bari kwitegura amatora ibyo ni mesaje abakonservative bashaka kumva ati ariko abantu basabotaje za polisi zacu bariya bariberoze nabi reba twari mu rukiko gikora cyane muri bica twashakishije indege zose hariko kaza hariya kaza hari ahari afite indege ntukeneye no murawubwira gusa abakonsava bo mu Bwongereza abo babatekereza muratubera ko hari indege zakaga niba muri tayari ko kimudamuwe baranga akabajyana ntabwo babibaza buriya abantu bamwe barize muri ibi bihugu byacu ntabwo batekereza nta mwanya bafite
urakoze ndakambanda ugiye neza rwose wakoze ikiganiro duhaye twasoreza ko tuganira ibintu by'ingenzi bikomeye dukomeze tukubona aya makuru nakubwira ko nyine uyu mwaka urimo uragenda usoza akagari mu bihe bikomeye ubu sinzi aho araye cyangwa uko atekereza umugabo ari mu bihe bikomeye cyane abanyarwanda rero bagomba gukomeza gupushinga kaga bakaza kuri rwa rukuta nyine abantu bajya bavuga ku buryo nawe arugera atagomba tambanda ni ukugushimira nkwifuriza noheli nziza nizera ko tujya kuvugana mbere y'uko kurangira mwakoze cyane urakoze cyane tumushimire profesa tambanda uduha ikiganiro cyiza kandi tukomeze tumwifuriza kugira iminsi mikuru
abaturage baba mu karere ka Kibumba kugaruka mu ngo zabo kuko umutekano wagarutse jenerali major Nyaga ukuriye ingabo za Kenya ibyo yabivuze nyuma y'aho umutwe wa M23 weye kuva mu mujyi wa Kibumba ukawuhira izo ngabo z'umuryango Afurika y'Iburengerazuba Kibumba iri mu bitaro 20 uvuye mu mujyi wa Goma navuganye n'umuvugizi wungirije wa M23 Kanisi Karemera ya Rugerero banza kumubaza impamvu yatumye baba ikibumba
tubyemeye kubera ubuse no kwemera gushyira mu bikorwa umwanzuro w'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye mu Rwanda
ni ukuvuga muva aho ngaho muri Kibumba ryari
kugira ngo kubwe tubasiye kwicungira umutekano
ubwo izo ngabo za EAC ni ingabo z'umuryango w'Iburasirazuba ziriyakereje muri ako gace zo muri Kenya
cyane rwose
rero murimo murumvikana uburyo muhererekanya ako gace
cyane
none murabasigira hehe murakibumba gusa
ibyo si ngombwa turi mu ntambwe y'amahoro turi mu ntambwe yo kubahiriza ibisabwa ubwo ibizakurikiraho tuzagenda twumvikana nabo tuba tubasigiye iyo ya Kibumba abanyamakuru ibyo twakoze ni akabare kariya ni intangamugaro ni n'igiciro gikomeye cy'amahoro
uravuga ko ari akabarore ariko ako ni agace gatoya mubasigiye mufite igice kinini bivuga yuko mwasabwe kuvamo ibyo byo muzabikora ryari
bwana makuru yatuhakaze ku mahoro tukaze tahaswe natwe icyo dusaba ahubwo ni ibyemerwe n'abazabishyire mu bikorwa
ibyemerwa mushaka ni ibiki
ni amahoro
amahoro murayaga gute kuko leta ya Kinshasa yo miravuga yuko mugomba kuva aho muri ayo mahoro murabona ko muzayabona mute mutabanje kuva aho muri
niba tusabwa tugatanga ni igiki gituma ibyo basabwa batabitanga ubone kinse ni ibindi twemeye gutanga ibyo twasabwe bo kuri iki badatanga ibyo tubasaba
ni ibiki mubasaba
tubasaba amahoro birinde buriya bushotoro bwo kwica ntazi n'ubwoko bwe ni nacyo nayo impeta ivuga nti niyo miryango mpuzamahanga ndetse n'abo bakuru b'ibihugu bakeje bakavuga bati nisubire inyuma bakabiduha tukabyemera kuki badasaba guverinoma ya Kinshasa kureka gutwika abantu bazira ubwoko bwabo kureka kugira nabi kureka kunyaga inka zabo bazitema banyaga ibiturage umutwe w'igihugu ukamungirwa mu
raporo arimo arasohoka ibyo barimo barabivuga ahubwo mwebwe
ko ibyo tuvuga ko biba bigaragara kuri social media bitandukanye hirya no hino muri eneo dukontorora hari umuntu ugaragaza twatwite hari umuntu uhariye
bavuga ko hari abo mwafashe ku ngufu hari abo mwice hari abo mwashyize ku ngoyi ibyo byose barimo barega bafite ibimenyetso by'abantu barenga ijana
abantu barenga bambwira izina ryabo ni umugabo umugore ni
barabavuga rwose umubare w'abagore umubare w'abana baragenda babavuga cyangwa ibyo ni leta ya Kinshasa yabishyize ahagaragara
bwana makuru leta ya Kinshasa urayizi cyane ndetse kundusha ibinyoma ngo ntabwo bajya bishyira icya mbere n'ikimenyimenyi gikomeye cyane ni uko leta ya Kinshasa ikorana byeruye na FDLR
wabibumbye hari ikigeranyo zakoze cyasohotse mu gihe kitari cyagera kibarega yuko ubwo umufashwa n'u Rwanda bagatanga ibimenyetso bavuga ko hari na indege za jezi amafoto
yose kagaragaza no izo ni zo zafashe foto zishushanyije batandukanye kandi n'umunyarwanda iyo bimenyetso byashyizwe ku rwanda bashingira ku iki
bashingira ku byo babonye bambaye bagashingira no ku mafoto yabo ni ukuvuga amasura yabo
ifoto we bunaga yerekana umunyarwanda koko hari hamwe ndakuka baguye n'umunyarwanda
kandi si karemera mu Nyarugerero
kuri koroba nonge mbifurize iminsi mikuru myiza kuba arimo gutandukana natwe kugenda mu kiro ryiza mbashime mwese rwose umwate wanyu wa buri mugoroba wo gutanga ibitekerezo kuri radiyo itavuka cyane cyane abo tubanye igihe kirekire kuri radiyo murabizi neza ni ukubashimira kuri mugoroba mwazi benshi batisaje wongere shimire dakambanda ibyo bya buri munsi nawe abashimira kandi nk'uko mwifuza kuva ku ngingo runaka kambanda araza akaboneka tubashimire mwese rero bari muri hano kuri mugoroba hari akantu ngira ngo dukutoremo kavuzwe interviyu madamu Baden yagiye muri Congo ubwo Baden yari vice president wa Obama ntabwo ari kiriya gihe cy'umwami ako ni akantu umutwe rwanjye yavuzemo abari n'abagize imitekeroka kuko madamu wa Baden rero ntagire igihe kimwe n'umwami nk'uko umutwe rwanjye yavuze yagiyeyo kwa Denis Mukwege igihe yari umugabo yari vice president ngo rero kuri mugoroba usoreze hano ndabona aba dukorana bati twanyuzwe rwose mureke toke nibyo kandi birabikana munyemere dusoreze ahangaha ubwo ejo ni ku gatandatu muzajya ikene nziza kuko nabibabwiye haramutabonetse inkuru yihutirwa ndahari ariko nanjye ejo nzaruhuka ariko niba ari breaking news yatuma duhura twaza tugapfa kuri noheli nabo bibaye ngombwa twaza tugapfa kuko turi hano mu nyungu zanyu mugire iminsi mikuru myiza rero mu miryango yanyu mugire iminsi mikuru myiza abavandimwe kandi mukomeze mwirinde kuko nicyo tubifuriza hano kuri radiyo itahuka uwo duhanganye kaga murabizi iyi ni ya periyode ko nanjye mbivuga abafite gahunda zo guhungira abantu abantu rero ntabwo tugomba kugurwa ibintu iyo migambi mibisha itabasha kutugera ku izina ry'imana rwose bamwe bavuga ngo ni jenerali yesu abasirayire cyangwa bavuga igiswahili kwa jenerali yesu ubwo rero mureke twishoboka cyane kugira ngo uyu mwicanyi ukomeze kwica abaturage karere b'ibya bigari atagira uwo dukura muri bino bihe by'iminsi mikuru mwakoze twese twabanye bakunda kuri radiyo itahura ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turaguma kuri standby igihe cyose tukamuri yihutirwa twaza tukabana muranaryana kandi mwese umunsi mwiza hejo
Thank you.